Mtima gwange gunonya Mukama njagala nkumanye Ebyesero bita Byonna bigwawo Naye njagala nkukwateko Kunyweze watagwawo Ndyoke nkutegere n'obuyinza bw'okuzuukirako Njagala nkumanye Nkutegere we Mukama Omutima gwange gunonya Mukama njagala nkumanye Nepe w'obutungu Weyonya amazzi g'okunywa Omutima gwange gunonya Mukama njagala nkumanye
Njagala Mukama
Njagala nkumanye
Njagala Mukama
Tegere we Mukama
Tegere
Omutima gwange Wadengani museno Mukama gwe mwesigwa Nago kubera woku Wamuna manyigo Ndyoke nywelera Nkuweleze watagwawo Nywelele kugwe Mukama wambe omwesigwa Njagala nkumanye Nkutegere we Mukama Omutima gwange gunonya Mukama njagala nkumanye Nepe w'obutungu Weyonya amazzi g'okunywa Omutima gwange gunonya Mukama njagala
Mukama kwe kaba kw'omutima gwange Emmeme yange yayana okumanya Nseneri Kubanga ebyenseno biyita era bigwawo Naye nga byonna bimaze okugwawo Njagala nsigaze gw'atagwawo
Mukama laba yononya Niragako mukwano gwange Mubingi nze byenkola Mpulira nkwetaaga Ompe ekigambo kyo Mukama n'entiisa yo Olunaku lwe lulikya Mukama wange tolinegana Njagala nkumanye
Njagala nkumanye
Nkutegere we Mukama
Nkutegere tata
Mukama wange gunonya
Gunonya
Njagala nkumanye
Njagala Mukama
Tepe wabudu
Wenonya masi
Wenonya
Njagala nkumanye
Nkutegere
Omutima gwange